X66.
Gina, another one, no, no. When you touch my body, you make me lose my mind. You give me something, poco loco. Come, baby, spend my money. I feel I'm deep in love, because I got you, my love. If I offend you, it's in my path. I will come back, apologize. Baby, call you sweetie, honey. Okwangu wa uhakika. Uni utamu gani. Mweza kumini shika. Baby, call you sweetie, honey. Okwangu wa uhakika. Uni utamu gani. Muda wote furumai.
Baby, let's go far away. Far away. Baby, far away. Far away. Oh, far away. Far away. Baby,
far away. VJ Chris, baby.
VJ Chris. Straight out of county 001.
Uno! Pa!
Genie X66.
Another one, no, no. When you touch my body, you make me lose my mind. You give me something, poco loco. Come, baby, spend my money. I feel I'm deep in love, because I got you, my love. If I offend you, it's in my back. I will come back, apologize. Baby, call you sweetie, honey. Kwangu wa uhakika. Uni utamu gani. Mweza kumini shika. Baby, call you sweetie, honey. Kwangu wa uhakika. Uni utamu gani. Muda wote furumai.
Baby, let's go far away.
Far away.
Baby, far away.
Far away.
Oh, far away.
Far away.
Baby, far away.
Baby, far away.
VJ Chris, baby.
Kila kitu my baby. Si unajua moyo wangu.
Kujia
kambaletisha moyo wangu. Kila kitu my baby. Si unajua moyo wangu. Ngumu kupenda watu wengi. Ukinigusa
I like it.
Ukilitomaza
I like it.
Ukinipa Papa,
I like it, oh my lord.
Let me call you sweetie, honey. Wakwangu wa uhakika. Uni utamu gani. Mweza kumenishika. Let me call you sweetie, honey. Wakwangu wa uhakika. Utamubaka ndani. Muda wote vurumai.
Baby, let's go far away. Far away. Baby, far away.
Kutoka siyo raisi. Hata kuzama pia siyo raisi. na hisi nimekolea sana kulivi siyo kawaida maana we ujiachia mwenye umeniteka umeniba oh, oh. Ndoto zangu toka zamani kupata mtu kama we nilale lale kifuani kichwani yani tawale ndoto zangu toka zamani kupata mtu kama we hata inipa burudani hivi
oh baby hani nasikia baridi mimi oh baby hani nasikia baridi mimi oh baby hani nasikia baridi mimi oh baby hani nasikia baridi
na kupenda na jibu I love you nyanga nyanga
VJ Chris
Masa
baby
Masa ilo no tatizo cheki kitu unachonifanya na vyo vitaka maibu nipe vyote penzi majini ilioge au kamale niele kwenye tope nipeleke kali ngombe minapenda kudigiza sipendi kumia oh. Na hata nikituma message Naomba kujibiwa oh. Iyo michezo unayocheza Mwezangu ntalia oh. Na hata nikitaka mapenzi Naomba kupatiwa oh.
Siyawezi ah, Ayo mapenzi siyawezi
Najua uko bize kweli Ilo mwezako ndo siwezi Ay baby
Kukose
Yala fita mbababa Naguruka ngana mubi he Nakumenye razaza Oh na Nuto junda gukunda And I stay by your side Yabira hirie
Iyo duhuji mboni mitandemba Bikanyi buti mana ngiru kanyi ragu senga Uyumu timo gufiti imenda Baby nakupenda Nikishi wakukira Ariko nuju kemera Such an angel from above yeah.
Baby katuje Bichiganga kuje far away we. Yungviru kumu timu tera Ururu kuru ni forever Drumming, drumming close to you I will never, never, never leave your side Yungviru kumu timu tera
Your money where your mouth on day, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it, pick up, when me set it, you have it.
Uno!
VJ Chris, yeah, yeah, baby.
Yeah. When you drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on day, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it, pick up, when me set it, you have it, pick up, so when me set it, you have it, pick up, sim sima. Muka de kiss to me bima Kisikia kimjong koto na juan kuririma Female benzima Galdem na go ina Reproduction tunaifanya backstitcha kaldina Bad girl didi, bad girl kariri Nipate ex Tuesday nikiwa wombor tiris Rosa nyoro, fika fiti Siku zombo tote tunawashombor
Man me a look where you there Your girlfriend know me better than them Money me a look where you there Me cause problems everywhere me I got step
When me drop it down low on the floor Yeah that's what you prefer Put your money where your mouth on day Yeah that's what me prefer Set it, pick up Set it, pick up When me set it, you have it Pick up, so when me set it, you have it Pick up
yeah. nige ni chape 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 ni setie ni shande 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 ha goja mapikin baka lale anguka nayo twende down twende down nige ni chape 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 ni setie ni shande 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 ha goja mapikin baka lale anguka nayo twende down niche down kwa carpet bad girl kariri anafanya na come s up only fun window recording is of vs Dema uru lakini ni peng makutesa Don Julio ananyonyanga bila chesa Namba uno mini mzinga na ningam Nikikam matu kwa tezi ida ati Namba uno mini mzinga na ningam Nikikam matu kwa tezi ida
When you drop it down low on the floor Yeah that's what you prefer Put your money where your mouth on there Yeah that's what me prefer You have it, pick up. When me drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on day, yeah, that's what.
I Pablo,
Mr. LG.
I see. Kuna kitu mimi nataka nikwambie, lakini naogopa. Nona kana vivo hivi Oh, sipi Kunongoneze wape mbuna sisike Mara naokopa Wata nona kana vivo hivi Asa sijui ndo inga Sijui ndo fala Au sijui mazoea Ila napata tabuki wamba anima Mana na shindo Kula takulala Mnyonge na nyongo Mwazo napata njabu kia mbalima Hani kwako michizi poyoyo Usende mbali nami wendo tulizo la moyo Hani kwako michizi poyoyo Usende mbali nami wendo tulizo la moyo
Ona kama si wewe
Nani
wakunilio waza
Nani
unipembeleza
Nani
wakunipepea nilale
Nani
na kama si wewe
Nani
wakuniliwaliza
Nani
unipembeleza
Nani
wakunipepea nilale
Kuna venye utimamu Unanitoka na kwacha karamu
Ulo! Pa!
Kuna venye utimamu Unanitoka na kwacha karamu Hii naituwa getalamu Ukitajwa kimoyo Kuna venye utimamu Unanitoka na kwacha karamu Hii naituwa Kuna venye utimamu Unanitoka Kuna venye utimamu Unanitoka na kwacha karamu Hii naituwa getalamu Ukitajwa kimoyo mipa Why tam Mshwiti shwiti babugam Yani yam Do mapenzi au fala Why
Kwanza yote tisa kumi Moyo mehamisha kambi Nani papenzi sabuni Lani takatisha rambi
Wana subiri Limunjike penzi hili Hatutishwi na tumbili Kuachana pende mwenyezi
Hani kwako michizi poyoyo Usende mbali nami
Wendo tulizo na moyo
Hani kwako michizi poyoyo Usende mbali nami
Wendo tulizo na moyo Ona kama si wewe
Hani
wakunilio waza
Extra pressure, baby, when you wind and pull. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy. Extra pressure, baby, when you wind and pull. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy.
Let's go!
I have to put my life on pause and follow you where you're going. And if I make you my business, I suffer no loss. 'Cause I'm in love and it's showing.
kiacha kucheka na mimi. Neza ah, wako kose kuamini. You say you wanna bam bam with me. You say you wanna chop my money. You say you wanna call me daddy. I can be a sugar daddy, mama. I can put you on top. Put you in a song, yeah. Baby, chop and chop, don't stop. Cause you're the sauce on top, baby.
Extra pressure, so baby, when you whine and boss. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy. Extra pressure, baby, when you whine and boss. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course.
Gonna tell my friend this is different. Ama, you got me end of the mission. They say stop playing when sir, you go insane. Not care when need my skill, you don't listen.
Ama nilikuwa tipsy, kulimwa kikapisi. Paradi peke ndo yange fichwa. Uzuri wako mirija
kwa tichwa. Ikazi
kumbuka ipsi, unafonga tangata lipsi. I know that you miss me. Why don't you come and kiss me, my baby?
Umetawala nchi kavu, umetanda angani. Nanipa mitihani, natokea njia gani. Uko nyumbani, uko mtani, uko kazini, uko maskani. Uko fenjani, uko moyoni, umejaja ndani. Matukio na rewind, rewind kichwani. You are one of the kind, mashinda upinzani. Pozi zako da, ile sura ya fura. You're my friend, you're my lover, you're my superstar. Mashindwa kulala last night. Kiangaria kitanda, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima, nalia ujue vitu ziko time.
Ata hiwe mapenzi ya mikwisha. Kumbuka kura
soke, my heart is broken. Now get a matope. Wacha niji kokote, wacha niji okote. It's okay, na sitafika popote. Damn, so najua I lost, I'm in so pain. Your love na nipa addiction kama cocaine. Nona kabiso mesha ni damage in my brain. I'm so high, captain, jump off the plane. Mishindo kulala last night. Kiangaria kitanda, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima analia ujue vitu ziko tight.
Ata hiwe mapenzi yamekwisha. Kumbuka kuna
mentali kani kalisha mapenzi ya menishika over me. Motoni utanipeleka mwenzako na ningene kajizi unavoserereka over me. Chukunye fridge shika ubaridi ukitulize. Tembea na pepo kupomba ya tuupulize. Sipa kupanga nyumba yako wasiulize. Chana na DMs kakuna swali niulize. Mini na speedy mama sobe da tekize. Ini ya sali na lido na nyuki sikatize. Nikiwa mbali wetu mapicha nijimalize. Nile nishibe kasema mama nisibakize.
You are not the bestie, we are not the bestie. Which is the best thing, sini marafiki my bestie. Wamebaki na eti Johnny my love na kupeti peti eti. Nyama yangu shida nini kuimarineti. Kileleni baby girl be my guestie. Ma keen experience shows and show. Maneno mafia sina. Siasa kwenye mapenza inati na vina. I say kama jichori na vuitaji kopi. I say ukifirisika isia nyoni kopi. I say sina riba kitobo ni kazi yangu kuziba.
Da umenimaliza.
Choni naona makopa kopa. Na legeza sauti tasema siku kufoka
kufoka. Wanautu sema na waitia mamangu wa DJ Kopa. Na tamu yako na kupa popote unapotaka. Sema, leo nataka kwenye bathroom au hayat, tuendeze tutuka book room. Na kupa 3D wengine wanandele kuzoom. Mixa kitu cha chuga kicha kipande boom. The way you touch my neck, touch my back, touch my boo. Don't ever wanna look back. All my exes will be mad at you. Unavonifanya situjali ukiona side chick. Kinibandua sibanduki wendelea tu. Mwambie mwenzangu waelewe mindo main chick. Na ja, ukipenda mlete tu check, mle wote tu.
Tukianza siya chika tikati niku na itikadi mwisho. Mindset on air lina party party slipo. Shona kupea free na sitaji dipo. Chamge yoni jamali safi chito. Banta mikupatia madoba die. Stanza mihu waza mapose walai. Close your eyes and let me hold your thighs. And it ain't no surprise I never told you lies. Yeah, cause black men don't cheat. And if it happened it was back then, don't speak. And don't even bring it up, you ice to side D10. And the princess, na kuorganize your ID Kenya. Sijatoka da, wana tembo vichochoro na nikikuja da. Sini kufikisha moro, mina chuo kuda. Wana mogo bo moro, baki kupata da. Girl, you know what's gonna follow.
Da, 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 da.
Kama nilisainia mkataba na kuchapa, ndugu tuliowasaidia wakaficha makucha.
Makucha
walipofanikiwa wakataka kutushusha. Elelebe
mafuta zile, why me, why me. Sijapata kwa nini, kwa nini. Najawa ujasiri, ujasiri. Nitapata na mimi, na mimi.
Mafuta zile, why me, me, why me.
Sijapata kwa nini, kwa nini.
Fanya marafiki paka sasa penzi liko lit moto kiukweli. Yani kama nimeokota dondo chini ya mpera, nimeokota dondo na siambiliki hata kidogo. Mwezenu mimi nimeokota dondo wa peke yangu huyu. Wapeke yangu huyu.
Wapeke yangu. Wapeke yangu.
Jomani wapeke yangu huyu. Wapeke yangu huyu.
Wapeke yangu. Wapeke yangu.
Tonight, yeah. Ooh, baby, I'm feeling good, baby. You know I
if you feel it too, baby.
VJ Chris, baby.
VJ Chris, straight out of County 001.
Tonight, yeah. Oh, baby, I'm feeling good, baby. Who know if you feel it too, baby? She make with a move, baby. So just come in love for this. You know me too, baby. How you go say I don't miss you, baby? She make with a move, baby. So you don't know, no.
Of course, it's in my car. Come a lot of my neighbors on my car. And I will use no rapper when I love. Fly you back to Niger by dawn.
I got you cool, no. I did for you and all alone, bro. Like them rip you come out for nylon. I don't book a pass, mess for Nikon.
Would you be happy tonight? A day and key tonight. Make a play with your beat tonight. Now me and you tonight. I'm so angry tonight. I'm so angry. Make me happy tonight. Smoke back it tonight. Can I go give you back it tonight? Yeah, yeah.
Oh, baby, I'm feeling good, baby. I know if you feel it too, baby. You should make me move, baby. You're coming off for this.
I'm not African princess.
Tulianza zamani. Buganya tena tukapendana na yeye. Tulianza zamani, utoto ujana, kugombana kupatana na ye. Akili nazo zimeshapotea na sijiwezi mazima mi kwa kenyanga nyanga. Nikimona joto majasho kulowana na data mazima mi mtoto wa mama. Yananoga mapenzi, ni matamu mapenzi. Mi moyo wangu ti 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 ti. Wali mwangu wa wapendi, washa semaga mengi. Eti naweza kukuchiti, kukuchiti.
My totori, oh totori.
Kosa si kosa, makosa ni kurudia. Pole sana, kama umevumilia. Kosa si kosa, makosa ni kurudia. Kosa si kosa, kosa si kosa, kosa si kosa, makosa ni kurudia. Pole sana, kama umevumilia. Kosa si kosa, makosa ni kurudia. Pole sana, kama umevumilia. Tulikosana, nikaomba ungenirudia. Ukanikana hadharani, mbele ya dunia.
Beti lichomeka, zima moto hawakusaidia. Ndege ya vieta, kianguka hawakunyambia. Saizi niona, ona, ona, na sikufuatilia. Jirani alikuteka, mali yangu wakanikulia. Ni sawa,
umeniacha nimeachika. Ni sawa, ninganyamaza yote tisa. But for
if,
is that who you have picked over me? Umeniacha nimeachika. Ni sawa.
Plenty scores, yeah.
Yeah, they not believe us.
Yeah.
When I got the bless us.
When I got the bless us.
Yeah, mouth is sharp like scissors. Say they try their best to pressure me. But I live my life as a nobody. I live my life cause peace of mind is underrated though. That's why I'm patient though. Cause I know my time is now. May nobody want me yo. Peace of mind is underrated though. That's why I'm patient though. Cause I know my time is now. May nobody want me yo.
Kushoto, mlima mawaru shoto. Nawona mina simama dede. Napendwa paka naogopa. Haki ya Mungu ili penzi la moto. Napembelezwa kama mtoto. Hadi naimbaga mama ni bebe.
Anipaga raha za kwani.
Tena wanafiki bado nakula nao. Na haini pishida riziki ya watoi wao. Ex wangu wanatamani niachiki. Nifubaye niishe nidhaliliki. Adui zangu wanatamani waniziki. Niwe choka mba na mwisho ni filisi.
Atuwa sisi na mabosi. Sisi wenyewe mabosi. Wanatumbea mikosi. Tunalipa na sabuni peke. Tena wanafosi. Kutuona tunalosi. Wanatumbea mikosi.
How how how? Wana nisema mimi hawauni yao. How 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 how? Wakiomba mabaya narudi kwao. How 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 how? Wana nisema mimi hawauni yao. How 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 how? Wakiomba mabaya narudi kwao.
Tuwa kizi na mabosi. Sisi wenyewe mabosi. Wana tumea mikosi. Tunalipa na sabuni. Tena wana mabosi. Tuko na
about me in particular.
Oh, call me.
I'll cheer on the road chasing my dream because I know.
One chasing for me.
Oh, la, the man, but my love. If you want to let Jacob alone, to find anybody, no money, I want
the award.
They hear what the people they know. Want to get a shackle, it's love. It's love, and I want to get another one. I go take and do it in a love. Waiting, you love, oh.
I'll be waiting, I love, oh. Waiting, I love, I go do it without my heart, oh.
Nobody could do as I've done too much. And it's about Bajon Shalom, Mount Abukabolo, Mabashin Love. It's still the lake, it's still the old happiness. Everything ends. My life, no stress. Fine boy, no ends. Happiness. Everything ends. My life, no stress. Otutu, oh one yo. I gotta see me a la corio. Oh, don't shame you, call you shame you. A gentleman, don't she? I don't be no peace. Yepa, yepo, I shall not be. Ogano to form a casabi. My cascovi, as you can see. I be zombies, I will come in. Otutu, oh one yo. I gotta see me a la corio. Oh, don't shame you, call you shame you. A gentleman, don't she? I don't be no peace. Yepa, yepo, I shall not be. Ogano to form a casabi. As you can see, I be zombies, I will come in.
Watch your birthstone, you an earth tone. I'm missing you, babe, baby, come home. You want me to make it happen, baby, I know. Want me to keep you happy, baby, I know. Penthouse, condo, don't know one, I'm a piano. You want me to make it happen, baby, I know. I'm here to make you smile when you feel low.
Happiness, everything is. My life, no stress. Fine boy, no ex.
Happiness.
Oh yeah.
It's a feeling.
Magi, so, magi.
Alo, body jena sapa.
Then now got 10 candidate. Mama joko best. Mama money bank. Billy dent. Numa pia kop nera. Lini chiki gram. Maka pen. Dana kani dex. Dana deku kam. Then I come. Then I come. Then now got 10 candidate. Mama joko best. Mama money bank. Billy dent. Numa pia kop nera. Ten out of ten candidate, mama joko best. Ten out of ten candidate, mama joko best. Mama money bank, billion dent. No ma piako blera, dimi chiki gram, maka pen. Dana kani text, dana text, dana text. Ten out of ten candidate, mama joko best. Mama money bank, billion dent. No ma piako blera, dimi chiki gram, maka pen. Dana kani text, dana deku kam, dana kam, dana kam. So baby kuja ivo,
usi worry baby doll,
kuja ivo.
Babe kuja ivo,
ivo,
babe kuja ivo.
So baby kuja ivo, pussy dance baby girl kuja ivo.
Babe kuja ivo,
ivo,
babe kuja ivo.
VJ Chris baby.
Siku mingi jo.
Then out of ten candidate, mama joko best, mama money bank, billion dent, numa. Chiki gram, maka pen, dana kani text, dana deku kam, then I come, then I come.
So baby kuja ivo, usi worry baby doll, kuja ivo.
Babe
kuja ivo, ivo, babe kuja ivo. So baby kuja ivo, usi dance baby girl, kuja ivo.
Right with the left, pono zungushia, ini dance ma. Check. Ati dansa kudonjo ni dansa majuu. Dansa kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dansa majuu, ini dansa majuu. Ati dansa kudonjo ni dansa majuu. Dansa kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dansa majuu, ini dansa majuu. Nilimwita hey kuja straight Kilimani. Msupa libambika nikisema ye ni mali. Na hang na majika ni form tuna kill. Kini doba safi na nigenge imeti. Kabingine
ingine real kushika mic mimzi kolabo siyo free tukipop na breeze wanakwanga wametiwa kijita wasanii wanakwanga wametiwa kijita wasanii na manzi ako daily insta snapchat tali kama kaitisha juu kuna time nili date in sisters sisters Cheki
VJ Chris baby
Ati dance kudonjo ni dance ya ma Dance kishika unazungusha Right to the left unazungushia Ini dance ya ma Ati dance kudonjo ni dance ya ma Dance kishika unazungusha Ati dance kudonjo ni dance ya ma Dance kishika unazungusha Right to the left unazungushia Ini dance ya ma Ati dansa kudonjo ni dansa maju Dansa kishika unazungu shambu Ati dansa kudonjo ni dansa maju Dansa kishika unazungu shambu Right to the left unazungu shia juu Ini dansa maju, ini dansa maju Ati dansa kudonjo ni dansa maju Dansa kishika unazungu shambu Right to the left unazungu shia juu Ini dansa maju, ini dansa maju Nilimita hey kuja straight kilimani Msopa libambika nikisema ye ni mali Na hanga majika ni form Tuna kill Kini doba safi na nigenge imeti Tabingine real kishika mic mimzi Kolabo siyo free tukipop wana breeze Wanakwanga wameti wakijita wasani Wanakwanga wameti wakijita wasani Na manzi ako daily insta Snapchat tali kama kaitisha Juu kuna time nili dating sisters Wanafanana lakini misi daiti Flow kiwa mavitu ningumu kuotofotisha Wote wa Somali Halima na Hadija Unapimanisha kitumi wa mapicha But kitu real surese kuchanganyisha Nafigi ya shaki Ati dansa kudonjo ni dansa maju Dansa kishika unazungusha mgu Right to the left unazungushia juu Ini dansa maju, ini dansa maju Ati dansa kudonjo ni dansa maju Dansa kishika unazungusha mgu Right to the left unazungushia juu
Ini dansa maju, ini dansa maju Nasaka formula Nisonge wapi nende wapi ndo ni get mula Joki na njeri masiwa mbona nitafuta Na vile shere tulipiga jane kalipuka Aki walai nilijipa tanga stenje Na kwenye mfuko ni Nachwani nyuma mbele Na kila saa ati safari situende Staki kumari minta jimada na madenge Kwanza kidogo ni na fever Nichilke jani ni kijimada na FIFA Weskuma mimi minta chaza na mafiga Kaime kuna isongeza volume kwenye speaker Magi magi na niko bukla na cheki tumabunda anda Na niko maganji makladi ni za ulaya Miniko ready ni wapi tunakutana Tukazi toke na machaji zikituba
Ati dansa kudonjo ni dansa maju Dansa kishika unazungusha mgu Right to the left unazungushia juu Ini dansa maju, ini dansa maju Ati dansa kudonjo ni dansa maju Dansa kishika unazungusha mgu Right to the left unazungushia
juu Kionaki
Kama sauce, mindi sauce, mindi
Nani mana, 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 tipsy G
Zero,
big baba
Doku donjo, doku dunda Weekend ina ni bambi ya gadunda Doku donjo, doku dunda Talk moja ni meshanza kunirunda Doku donjo, doku dunda Weekend ina ni bambi ya gadunda Doku donjo
VJ Chris baby
Gota, gota tena Strictly makwela, no other tender Gota, gota tena Petit do inaweza but big indio na Pena selector Nini zona cheza commission ndo na mboka wese matweke Alexa one lege twende msha mkono mbele gat ni a lele na kwanga fiat sele aluta ina donjo ka wet fine roiko rainforza kizing na zimetoka kia maiko chingri kwe the big baba kwa disco ni nosapere kangat na wote onitwa shiko shiko wa nax shiko wa kiambu shiko wa juja shiko wa embu kuna shiko misi juu ye udu nyap itafanya rura show na kucha very soon
Doku donjo, doku dunda Weekend ina ni bambi ya gadunda Doku donjo, doku dunda Talk moja ni meshanza kunirunda Doku donjo, doku dunda Weekend ina ni bambi ya gadunda Doku donjo, doku dunda Doku donjo, doku dunda
Tano got my sources Ofo mi tabo fo mi sati my sources Kugambe my phone sources Ozambe Sifurai Ya mboze kwe marira Ozambe rizibu vyo vye marira Me mboze zekabia Mboze zekabia Me ajiweye soza Ajiweye soza Shifurai Wena msanzenga kira Nakutefene kwa sike miulash
Zambe,
begina.
Oh Zambe, bam
begina.
Oh Zambe,
begina.
Oza, oza, oh.
Oh Zambe,
begina.
Oh Zambe,
begina.
Oza, oza, eh. Oh Zambe,
begina.
Agamba
ndi muto ndekanze tonyambula. Ozinango mulalo womala kwekubya byakunwa. Mutigo woli na mpenkoni waiga mazino fumita masonso.
Adidipen, mamido dambe denda buda ten. Meduli de patida kobo bira mwabu ten. Nezindo dobu tungu budi mwadu deko te. Oh Zambe. Ina misante na michancha mina. Kakunene migaza misana punya. Ina misante na michancha mina. Kakunene migaza misana punya.
Kanuko masonso si. Ofumita wufumisati masonso si. Kukame mafonso si. Oh Zambe, oh Zambe,
begina.
Oh Zambe, bam
begina.
Oh Zambe,
begina.
Oza, oza, oh.
Oh Zambe,
begina.
Oh Zambe,
begina.
Oza, oza, oh Zambe.
Dollar full up on you, see them wipe on you, see them wet the bed when them a wipe on you.
Keep yourself on top, you be long, long, long. And you, how you wipe when you be long, long.
Tifurai. Mbuzi kwe marira, Zambe zibu vyo vye marira. Me mbuzi zeka vya, mbuzi zeka vya.
Oh Zambe,
begina.
Oh Zambe, bam
begina.
Oh Zambe,
begina.
Oza, oza, oh.
Oh Zambe,
begina.
Oh Zambe,
begina.
Oh Zambe, begina. Oh Zambe,
begina. Begina pedikli. Mepiga luku fisa na majini kabila inyo tuki ya disi ya mambling. Na minoko zote ni mango toka sita. Big black mister, bling black mister. Pitbull kista, bad leg batista. Fresh boys ina diet kata da tuki pita. Pisa piga luku kuja tukule mapita. Wajabi, piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi, piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi, piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi, piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi.
When you get a new clocks, the daddy. I wish color that daddy no party. And you alone have the style, the daddy. The queen fi England have you love half yardy. When you get a new clocks, the daddy. I wish color that daddy no party. And you alone have the style, the daddy. The queen fi England have you love half yardy.
Real bad man no muggle in a shorts. Straight jeans, cut off foot pants. Everybody have to ask when me get my clocks. Everybody have to ask when me get my clocks. The leather hard, the sweat soft. Toothbrush get out the dust fast. Everybody have to ask when me get my clocks. Everybody have to ask when me get my clocks.
I love creeping up clocks, me prefer. Clocks for the leather, yeah, clocks for the fur. Clocks for the summer, clocks for the winter. Clocks for the sun, clocks for the water. Me know we're naughty cap, not a fi sailor. Pull off a tiger, him a the golfer. Me know all the bees hotter than sulfur. Me pattern me daddy from when was a youngster.
Real bad man no muggle in a shorts. Straight jeans, cut off foot pants. Everybody have to ask when me get my clocks. Everybody have to ask when me get my clocks. The leather hard, the sweat soft. Toothbrush get out the dust fast. Everybody, everybody.
VJ Chris, baby.
Pool party. If I do the beach, me have to reach a summertime.
Hey, every man say fi come along. Go fi your sun tan inna the summer sun. If you want beach, go back home. Go fi your umbrella cause the sun a burn. The young girl dem a bring it on. In a bikini dem in a pretty thong. You know fi shy girl bring it come. If you have a fool, fool man give it on. Both more may come from me now. Pretty girl does a pose like Tommy now. And the tongues dem a rub them down you know. In a the shade with straight vibes from me now. Uptown full of fun, you know.
Nardo,
ATI, we are going now.
Cherry Garden,
Dream Weekend coming now.
Minsboro, Jackson,
Smash, I got done, you know.
DJ Chris, baby.
XOXO, my love is very special. If you want it, you can have it. But don't take me for granted. So much, so much, so much things I did not say. I'm from Portmore, that's in J.A. We can do it on that beach there.
Tick, tock, tick,
somehow you got extra. Forget me not when it's sweet. Yo, what you say?
Fever, why you punani?
Wine for me, baby, everything crisp. My good love make you turn and crisp.
Fever, why you punani?
Wine for me, baby, everything crisp. My good love make you turn and crisp. When you look back at you, I mean that. Doggy style, puppy whisper. My cocky so hot to give the fire fever. If you can't broke it off, hasta la vista. Affy, ava, pussy, power. Grab it, lego, quit, lower. Godo, lover, godo, goba. Tattoo, color, warm, summer.
Millipi, wala pump, pull up, boost, silly pee. Color pump, ala mai, ala bad. Philly, dilly, bella, best, falla puck. Philly, dilly, bella, best, falla puck.
Back shot, somehow you got extra. Forget me not when it's sweet, yo. What you say?
Fever, buy your punani.
Wine see me, baby, everything crisp. My good love make you turn and crisp. Compose by your head, you're not dead. Wide out, like a sheet spread. Little 12 left decks that mush up in head. Cairo key, my third world girl instead. She season, wicked, so she did it. Raman, parish, river, body. Send her, cousin, come on, Hadi. When me, done, she a fit, say
daddy. Millipi, walla pump, pull up, post in the peak. Call up, pump, alla mai, alla bad. Philly, dilly, bella, best, falla punk. Philly, dilly, bella, best, falla punk.
Back shot, somehow you got extra. Forget me not when it's sweet, yo. What you say?
Fever, buy your punani.
Wine for me, baby, everything crisp. My good life.
VJ Chris, baby.
Turn back way. Why you? I'm in love you. No y'all a darling, no put above you. Me love it when me fuck you. Me never never see a girl when me love so. Turn on so. Cocky top, yeah, take time now. Me cocky broke, yeah, turn back around now. Me wanna see your face. Looking at me eye, looking at me eye, yeah. I tell you, say, me am a do a father pussy day. Me love push me good in day. Especially when you turn back way. Never see a girl pretty so from me born. She make me take off the boots me a born. She turn me on from dusk till dawn. Turn on so, cock it up, yeah, take time now. Me cocky broke, yeah, turn back around now. Me wanna see your face, looking at me eye, looking at me eye, yeah.
VJ Chris, baby.
VJ Chris, straight out of County 001.